hali gani Tanita? I miss you. I miss you. Mboni chafuka po jicho wa mashakani. Nimbali we ulipo na sijui hali gani. Mboni chafuka po jicho wa mashakani. Nimbali we ulipo na sijui hali gani. Nikumbuke kwa barua japo kuwa hunioni. Tabasamu la usoni simanzi kwa moyoni.
Much respect. I'll see you. Pamoja.